what you get, I see. Okay. Dilole ndikazi kikenti mama kundi zakale kinge ya chikondine. Dilole ndikazi kikenti mama kundi zakale kinge ya chikondine. Dilole ndikazi kikenti mama kundi zakale kinge ya chikondine. Dilole ndikazi kikenti mama kundi zakale kinge ya chikondine. Saga kasi, azindi basa mazi, ndi choke manyazi. Fansi yondi kamba, ichite manyazi. Ndato bandi usingo, ndi kufuna kasi. Woda zindi konda, ngati tela, tandilole stela. Vela, you are number one, sindi wana winner. Ukale wanga, nodi wa mashare, pamozi ndi ansanga. Ndilole, ndi kazi kikenti mama kondi. Zakale, kinge ya chikondine. Ndilole, ndi kazi kikenti mama kondi. Zakale, kinge ya chikondine. Dilole ndi kazi kikenti mama kondi zakale kinge ya chikondine. Dilole ndi kazi kikenti mama kondi zakale kinge ya chikondine.
Abebita ndilole iwe yondi track akasana wandilole. Yao tizizambe sana kukoma poyenda pati pati ngati nkono ndikoma. Muchikondi tizanjoya mami. Pati pati ngati nkunda baby.
Panda bada weyo kwezi nendiri chabe kumalelo ndakupesa ndi chisomo cha yawe. Makonda makonda ina ndakonda iweyo usandikane chilicho senza kuchitila.
Baby.